kizu sente omusujja gw'ensiri bwe bulado obusenze okutigomya abantu mu disitulikiti y'ekalungu. Era bannakalungu abasukka mu lukaaga be baagenda mu malwaliro okujjanjaba omusujja gw'ensiri. Omusasi waffe ensubuga muza Faruka abituwe.
Bino bibadde mu lipooti y'ekitongole kya disitulikiti y'ekalungu eky'ebyobulamu, nga lipooti eno ebadde ya second quarter. Eno esomeddwa akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'ekalungu DHO Dr. Senta Mudanieri, asinzidde mu kakiiko ka disitulikiti eno akalondoola ebyobulamu, ssaako ebyenjigiriza, ebyobusuubuzi n'ebirala. Era DHO Dr. Senta Mudanieri agambye nti mu kkooti eyo ey'okubiri, abantu ekalungu abagenda mu malwaliro abasinga obungi obulwadde abatwalayo bwali bwa musujja gwa nsiri. Agambye nti abantu mu kiseera ekyo 679 bye bitundu 33 n'obutundutundu 3 ku buli 10 be bagenda mu malwaliro olw'ekizibu eky'omusujja gw'ensiri. Ate 154 ategeezezza nti bagenda mu malwaliro ng'ekibatutteyo bulwadde oba septicemia oba omusaayi okubaamu obuwuka kiyite infection. Ate obulwadde obwa alusa ategeezezza nti abantu abagenda mu malwaliro nga balina ekizibu ekyo baali 133, ate 119 baalina pneumonia n'abalala. Era DHO ono agambye nti disitulikiti y'ekalungu ssaako ebitundu by'eggwanga ebirala biri mu nteekateeka ey'okugema obulwadde obwa measles. Mu lukiiko lw'erumu, abakiise abatuula ku kakiiko kano nga bakulembeddwamu Nalubwama Christine Sozi, ono nga ye kansala omukyala akiikirira eggombolola ey'e Lwabenge, basinzidde wano ne bennyamira olw'amasomero ag'omu kitundu kino eky'ekalungu abasomesa baago kubanga basiyagguka engendo mpanvu okutuuka mu masomero eyo okusomesa abaana b'eggwanga. Ekizibu bagamba nti kiri ku masomero gano okuba nga tegalina nnyumba z'abasomesa. Bwe batyo abakiise bano balaajanidde ababaka ba Paalamenti nti abava ekalungu okuyambako amasomero gano ekizibu kino bakinogere eddagala.
Awonna wenkubira omulanga eri bammemba ba Paalamenti abatukiikirira naddala mu kitundu kyaffe bakkeko wansi ku masomero balabe obuzibu obwo obuli ku masomero gaffe, kulabike nti tukwatira wamu abasomesa basobole okufuna ennyumba z'abasomesa mu bitundu byaffe, ng'amasomero gaffe naffe gafaanane ebibuga ensomesa yaabyo. Abasomesa baffe babajja ngendo naye ogenda okutuuka mu kitundu we bamuwadde nga tewali nnyumba wasobola kusula, ne bagenda mu kupangisa, ate nga ne gye bapangisa amayumba ago ge basulamu wali wala n'essomero.
Ku lwa CBS Radio y'obujjajja, nsubuga Muzaffaalu, ekalungu mu Buddu.